Zabbuli ya 39. Nayogera nti nekumanga amakubo gange, nemenga okwonoonya olulimi lwange, nasibanga akamwa kange n'olukoba, omubi ng'ali mu maaso gange. Nasiruwala obutayogera, nasirika, newakwadde ebirungi saabyogera, okunakuwala kwange ne kweyongera. Omutima gwange ne gwaka mu nda yange, bwe nali ndowooza omuliro ne gukoleera, ne ndyoka njogera n'olulimi lwange. Mukama, ontegeeze enkomerero yange, n'ekigera eky'ennaku zange we kiri, ntegeere bwe ndi omumenyefu. Laba, ennaku zange wazikola ng'enta, n'obulamu bwange buli nga si kintu gy'oli. Mazima, buli muntu bw'anywerera ddala, mukka bukka. Mazima buli muntu atambula mu kifaananyi ekitaliimu. Mazima, beeraliikirira bwereere, akuuma obugagga, so tamanyi agenda okubutwala. Ne kaakano, Mukama, nindirira ki? Muggwe mwe nina essuubi. Onziye mu byonoono byange byonna, tonfuula kivume ky'abasirusiru. Nasiruwala, saayasamya kamwa kange, kubanga wakikola. Onzigyeko omuggo gwo, maliddwamu amaanyi olw'okukuba kw'omukono gwo. Bw'obuuliriranga omuntu n'okunenya olw'obutali butuukirivu, omumaliramu ddala obulungi bwe ng'ennyenje. Mazima, buli muntu mukka. Wulira okusaba kwange, Ayi Mukama, okkiriza okukaaba kwange, tosirikira maziga gange, kubanga nze ndi mugenyi gy'oli, omutambuze nga bajjajja bange bonna bwe baali. Onsaasire, ndyoke nziremu amaanyi, nga sinnava muno ne sibeerawo.